Ebyonga biri bwe bityo omukubiriza w'olukiiko olukulu olw'eggwanga omukyala Annette Anita Among asabye minisita avunaanyizibwa ku nsonga za Kampala Hajjat Minsa Kabanda okuleeta alipoota entongole banamutaayika ekwata ku kwetegeka kwa gavumenti mu kulwanyisa amataba mu kibuga Kampala. Ensonga eno yabadde ereeteddwa omubaka akiikirira abantu b'e Nakawa West mu kiseera kye kimu nga yakulembera oluuyi olwabula gavumenti Joel Ssenyonyi bwe yategeezezza nga aba gavumenti gye buvuddeko bwe yali yasuubiza okuwa abasuubuzi mu kibuga Kampala abafiirwa emmaali yaabwe obukadde obuwerera ddala 20 agamba nti ne gye buli eno tezibaweebwanga kyokka ate amataba gaabazzeemu. Mu kumwanukula omukubiriza w'olukiiko Anita Among yalagidde minisita Kabanda okomawo ssabbiiti ejja ng'alina alipoota enzijuvu eraga gavumenti bwe yeteeseteese okulwanyisa ekizibu ky'amataba mu kibuga.